magwe yantuma yegwe atenange wanfuna sijukira betwasuma yegwe wanera bizabetwasuma mpeke yange mutama yegwe gwemiravu mule binuma kachayi kange mugama yegwa mbugumya mubude wempewu wangogule misuwa umusayi mpulira kutambula simanyi chendi kuwanda babuli kirundi chikusanira iza kama sukali kambula nga chokemese buli luchekula kuno mubiri kulaba bonna kukuo kwatanga oyagala nalimbira byebisinga kufuna na dabuto mukwano gwa gwasale myaka kanyama kange kumusito buli woyita matalagaka tewatonde waleti onsula mutima parenti pesa kusikati abakuzala bampe risiti ozana mu paliamenti noteseze gwanga osikanga magineti tolyogane twesanga njagala kutimbe buli alina data kulabenga mu ddoboozi ly'onkolemu ebizigo kwesiigenga nalimbira